NgokukaMathewu 13. Ngalolo suku uJesu waphuma endlini wahlala phansi ngaselwandle. Kwase kubuthana kuye izicuku eziningi. Waze wangena emkhunjini wahlala phansi uquqaba lonke lumi ogwini. Wakhuluma kubo okuningi emfanekiso wathi, bekani kwaphuma umhlwanyeli ukuyohlwanyela. Ekuhlwanyeleni kwakhe enye imbewu yawela ngasendleleni, kwafika ezinyoni zayidla zayiqeda. Kepha enye yawela edwaleni, lapho yayingenamhlabathi omningi khona, yamila masinyane ngokuba ingenamhlabathi ojulileyo. Kodwa seliphumile ilanga, yahamuka nangokuba ingenampande yabuna. Kepha enye yawela emeveni, ameva akhula ayiminyanisa. Kepha enye yawela emhlabathini omuhle, yathela isithelo enye ngekhulu, enye ngamashumi ayisithupha, enye ngamashumi amathathu. Onezindlebe makezwe. Kwase kufika abafundi bakhe bathi kuye, ukhulumelani kubo ngemfanekiso na? Waphendula ke wathi kubo, nina niphiwe ukwazi izimfihlakalo zombuso wezulu, kodwa bona kabakuphiwanga. Ngoba yilowo nalowo onakho uyakuphiwa kuvame, kodwa lowo ongenakho uyakwamuka nalokho anakho. Kungalokhu ngikhuluma kubo ngemfanekiso ngokuba noma bebona kababoni, noma bezwa kabezwa kabaqondi. Kugcwaliseka kubo isiprofetho sika-Isaya sokuthi, ngokuzwa niyakuzwa, ningaze naqonda. Ngokubona niyakubona, ningaze nabonisisa. Ngokuba inhliziyo yalesi sizwe isiyabalukhuni, bezwa kanzima ngezindlebe, amehlo abo bawacimizile. Funa mhlawumbe babone ngamehlo, bezwe ngezindlebe, baqonde ngenhliziyo, baphenduke, ngibaphulukise. Kodwa abusiswa amehlo enu lokhu ebona nezindlebe zenu lokhu ziyezwa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, baningi abaprofethi nabalungileyo ababefisa ukubona nikubonayo abakubonanga, nokuzwe nikuzwayo abakuzwanga. Yizwani ke nina umfanekiso womhlwanyeli. Yilona lo olizwe izwi lombuso engaliqondi, ufikelwa ngomubi ohlwitha ukuhlwanyelwe enhlizweni yakhe, yilo ohlwanyela ngasendleleni. Ohlwanyelwe edwaleni nguye olizwa izwi alamukele masinyane ngokuthokoza. Kepha kanampande phakathi kwakhe. Kodwa uhlala isikhashana nje kuthi sekuvele ukuhlupheka nokuzingelwa ngenxa yezwi akhubeke masinyane. Futhi ke, ohlwanyelwe emeveni nguye olizwa izwi, kepha imnake lesikhathi nokukhohlisa kwengcebo kuminyanise izwi abe ngongatheliyo. Kepha ohlwanyela emhlabathini omuhle nguye olizwa izwi aliqonde, athele impela isithelo, omunye aveze ngekhulu, omunye ngamashumi ayisithupha, omunye ngamashumi amathathu. Omunye umfanekiso wawubeka kubo wathi, umbuso wezulu ufaniswa nomuntu owahlwanyela imbewu enhle ensimini yakhe. Kepha abantu besalele, kwafika isitha sakhe sahlwanyela ukhula phakathi kwamabele samuka. Kwathi ukuba likhule ikhaba, kuthele isithelo, khona kwabonakala nokhula. Kwase kufika izisebenzi zomnumzane zathi kuye, Nkosi, awuhlonyelanga yini imbewu enhle ensimini yakho na? Pho iluthwalephi ukhula na? Wathi kuzo, lokhu kwenziwe ngumuntu oyisitha. Izisebenzi zathi kuye, uthanda ukuba siye ukulubutha na? Kodwa wathi, cha, funa nithi nxa nibutha ukhula, nisiphule amabele kanye nalo. Yekani kukhule kokubili ndawonye kuze kuvunwe. Ngesikhathi sokuvuna ngiyakuthi kwabavunayo, buthani ukhula nilubophe izinyanda kuba lushiswe. Nibuthele amabele engotsheni yami. Omunye umfanekiso wawubeka kubo wathi, umbuso wezulu ufana nenhlamvu yesinaphi ayithatha umuntu wayihlwanyela ensimini yakhe. Yona kambe incinyane kunazo zonke izimbewu, kepha uma isikhulile inkulu kunezilimo, iba ngumuthi kuze kufike izinyoni zezulu zakhele emagatsheni awo. Wabatshela omunye umfanekiso wathi, umbuso wezulu ufana nemvubelo ayithathu esifazane wayifaka ezilinganisweni ezintathu zempuphu kwaze kwabila konke. Konke lokho uJesu wakukhuluma ezixukwini ngemfanekiso, ngaphandle komfanekiso kakhulumanga lutho kubo. Ukuze ugcwaliseke okwakhulunywa ngomprofethi ukuthi, ngiza kuvula umlomo wami ngemfanekiso, ngiphimisele okufihlakeleyo selokhu kwasekelwa umhlaba. Khona wazishiya izixuku weza endlini, basondela kuye abafundi bakhe bathi, sicacisele umfanekiso wokhula ensimini. Wayesephendula ethi kubo, ohlanyela imbewu enhle yindodana yomuntu. Insimu yizwe. Imbewu enhle yibo abangabantwana bombuso, kodwa ukhula ngabantwana bomubi. Kepha isithe esaluhlwanyelayo nguSathane. Ukuvuna kungukuphela kwezwe, nabavuni yizingelosi. Ngakho-ke njengokuba ukhula luyabuthwa lushiswe emlilweni, kuyakuba njalo ekupheleni kwezwe. Indodana yomuntu iyakuthuma izingelosi zayo zibuthe zikhiphe embusweni wayo konke okukhubekisayo nabenza okubi. Zibaphonse eziko lomlilo, lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Khona abalungileyo bayakukhanya njengelanga embusweni kayise wabo onezindlebe makezwe. Umbuso wezulu ufana nengcebo efihle ensimini, yafunyanwa ngumuntu wayithukusa. Ngokuthokoza kwakhe uyahamba athengise ngakho konke anakho, athenge leyo nsimu. Futhi umbuso wezulu ufana nomthengi ofuna amaparele amahle. Eselifumene iparele linye elinenani elikhulu, waya wathengisa ngakho konke anakho, walithenga. Futhi umbuso wezulu ufana nenethe laphonsa elwandle, lihlanganisa zonke izinhlobo. Lithe seligcwele balidonsela ogwini, bahlala phansi, babuthela ezinhle ezitsheni, kepha ezimbi bazilahla. Kuyakuba njalo ekupheleni kwezwe, kuyakuphuma ezingelozi zahlukanisa ababi nabalungileyo. Zibaphonse eziko lomlilo, lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Nikuqondile konke lokho na? Bathi kuye, yebo. Wayesethi kubo, ngakho ke yiloo nalowo mbhali ofundiselwe umbuso wezulu ufana nomuntu umnumzane okhipha engcebeni yakhe okusha nokudala. Kwathi uJesu seqedile leyo mfanekiso wamuka lapho. Esefikile emzini wakubo, wabafundisa esinagogweni labo. Baze bamangala bathi, lo kuthathaphi lokhu kuhlakanipha nalawa amandla na? Lo akasiyo indodana yombazi na? Unina kathiwa uMariya nabafowabo, asithi oJakobe noJosefa noSimoni noJuda na? Nawodadewabo abakho yini bonke lapha kithi na? Pho lo ukuthathaphi konke lokhu na? Bakhubeka ngaye, kepha uJesu wathi kubo, umprofethi kadelelwa ngaphandle kwasezweni lakubo nasendlini yakwabo. Akenzanga lapho imisebenzi eminingi yamandla ngenxa yokungakholwa kwabo.